abange nafunye chilote che unyisa wenazuku senene lalikirira chine chiroto chantisiza ngamuline buza tunandukira wa ngawaliwo kamera katonda jalina alina satellite itangaza nganebodukira wa newe kweka wa Nebwewe kweka watali bantu Nebyolowoza mu mutima munda Wadobu tuanga tebategede Nebano nyerize nsonge muse Gayomu kwa baba no nyereza Gamuntu wa weno wa munju Sawa yo kuzika ya kabye nyo Eri kamera nebewe kabya no newe sinza Nebolimba bobo sula nabo Nebyolowoza mu mutima munda Yabadde mugagga nnyo kuno kunsi
Oli mugagga
Munga waliwo omwavu gwabonyabonya Yamubaka ettaka lye n'alitwala Balamuzi bonna ne bamubolereza Olw'essente nnyingi z'abawako Katonda yanyize abange yanyize Jemi sange jimwaja kujidamu Yemulamu zomu kulu atali anguzi Zenatide
Eno kamera katunda chalina
Natide Waliwe ya biaka sawo ya nseseza Katale kowino webabela Yakasise kumuchala wonga tategede Bamugo vieko neba mulimwa
Olia wanyuka
Neye wana nyombu teba mkote Chokanga weye kwese fetula bao
Waliku kamera
Eno kamera nebodu kila wane wekwe kawa Nebwewe kweka watali bantu Nebyolowoza mu mutima munda Waliwe azze muchachi nemukwata Atula mu maso bamwagala nnyo Buli kye basonda wonga wayo
Omanyi mugagga
Kamera n'esoma n'ekyamutute Twebunyize kiba kyemutwala
Buli sande
Alina yakawala kanonya Olwalabye kyawo n'ezukuka Nebolimba bobo saba nabo Neboja molu butono sirika Zenatide
Eno kamera katunda jarina
Twenenye